Canto Junior Class. Junior Class. Rap yangu tiki, rap yangu fiti tam. Ask me the mad and dark with jibu kwa nidham. Rap tempers we all need some more kali more. Hey dear, don't forget the tea breakers right here. Danza kuchana kibidi go speedy. Chini ngomele chuma ni bigi. Vesi ni tam na poa wigi. Uliza lovisha mawigi. Walichindana na mimi wakabaka na sikitika. Jona wewe kwa lige, shuke machozi jini ukibingilika. Uliza we, Yesu ataludirini je. Ata weza kukulaki mze. Wanye dhambi uliza, utaenda kujibu nini kwa Jesus. Chap, chap, wana niuliza mbada biti. Kamoja pichi, nabia badu zoko fiti. Na kiki, kuwa mungine ya piki, ya wana kiki, marafiki. Mistari kama hii, wakalaiki, uliza bibi, wana piki. Vesi kama hii, watahiti, watarighti. Vesi ya wakiki. Na uliza neweza ajikali, buwaje ajari. Buhidi ya kibie ni kimuadhi, buwa chane jina wakimuliza kwa nini ya meachali wa swari. Gum.
Chap chap, uliza ya rap ya miujiza. Wale walo hate ya wamepitiliza. Oh, 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 oh. Rap tempers. Yeah, 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 yeah.
Waweza uliza.
Chap chap, uliza ya rap ya miujiza. Wale walo hate ya wamepitiliza. Oh, 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 oh. Rap tempers. Yeah, 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 yeah.
Waweza uliza.
Ask me, ask me. Ukiona chochote uliza. Ukiona moshi basi wana puliza. Tuko mageto la kama Ibiza. Cheki ndoga binda zidi umiza. Uliza Eliza na kula mapiza. Uchiza na chiza na choto wa jiza. Kibiza, kibiza vilaza. Livi gumu ila bado na kaza. Nikifika waki wana nyamaza. Macho angaza sauti na paza. Liza tukaje falai. Uliza wala usone ni shai. Niki mina wapa hai. Na wasa bai. Nyoga dry. Kichwa ni hai. Stitchi geti goodbye. La luse gugubula. Ifi fimenye pandu bula. Mama ashula mwaka tubula. Leka ifyula. Kia asnula. Ishi manula. Ishi makula. Mabisho. Ishi masula. Uliza nikupe majibu tabibu na tibu mawake na paki mabubu bubu cheki na rap gubu chuchu bada vichipsi kuku dudu. Uliza kujibu wajibu wangu usiniuliza kuhusu machangu doa wakikesha wakijipo doa kwenye lampu nikinawa owa na uwa sitoki inji ya
chap chap uliza ya rap ya miujiza wale walo hate ya wamepitiliza. Oh 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 rap tempers. Yeah 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 yeah
waweza uliza.
Chap chap uliza ya rap ya miujiza wale walo hate ya wamepitiliza. Oh 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 oh
rap tempers.
Yeah, 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 yeah.
Waweza uliza.
Wanauliza hii, wanauliza hii, wanauliza hii, why? Vile napenda nafanya na kaza napiga mashuti na bado sichoke riziki majungu kwa Mungu tapigwa na rungu machungu ni mengi niulize ni vile na kaza maana nataka kuvuka mipaka. Watoto venye wa rainbow wanauliza weje wani follow. Sipenda Twitter wala Insta weje wani follow mageto. Mambo ni moto wacha gandoto taka kupata lazima msoto. Uliza kwa mimi na mimi majibu nakupa. Uliza kwa fupa na hapa na hapo totoko kwa kapa yo. Mimi na mimi na mimi na chenganya 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 visi nafanya na watu na guze na busu na hube na tekenya tekenya. Sigina 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 chekesha 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 pika unapata mawasi na disi aditi sungura na fisi uliza polisi hakika utapata makofi yeah. Na wapa maneno kushindwa kasome kwa bango yeah. Kushindwa kabisa kumbuka kasome tangazo niulize mimi wewe
chap 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 chap
chap chap uliza rap ya miujiza wale walo hate ya wamepitiliza. Oh 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 oh
rap tempers.
Yeah 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 yeah
waweza uliza.
Chap chap uliza rap ya miujiza wale walo hate ya wamepitiliza. Oh 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 oh
rap tempers.
Yeah 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 yeah
waweza uliza.
Yeah in this one rap tempers.